Amazima mbadde bubi nnyo, emyaka esatu egyegiwedde. Emponye kine kizibu nambeemu, ebisigadde sitabijja kuwona. I've been a player so long time, nasisuubira nzalimenya mutima. Omwana w'omukazi kye yankoze, yande santa nkudde nze nasikyawera. Buli kiseera ndowooza ku ye.
Nako wanze